Ikiganiro ku kindi umushinjacyaha yifashishije mudasobwa yari imbere ye yagiye abisimburanya abyumvisha urukiko rukuru n'abandi bakurikiranaga urubanza. N'ibiganiro byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abaregwa bagize mu bihe bitandukanye ku ngamba n'amayeri byakoreshwa mu gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bidasabye imbaraga z'imbunda. Ubushinjacyaha bubarega ko byose babikesha amahugurwa bakoze mu rurimi rw'icyongereza ku gitabo Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Srđan Popović kivuga uburyo bwo guhirika ubutegetsi hatitabajwe imbaraga. Muri ayo majwi humvikanamo cyane Sylvain Sibomana udahakana ko ayo mahugurwa yitabiriye. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko ari we wafashe iya mbere mu kwitabira ayo mahugurwa mu cyongereza, yarangiza akayashishikariza na bagenzi be. Buvuga ko habagaho amatsinda yo kugenda bibukiranya uko ayo mahugurwa yabaga yagenze n'uko bagombaga kuzayashyira mu bikorwa. Sibomana yumvikana avuga ko hagombaga gukoreshwa ibikorwa bitica amategeko ariko binagaragariza abategetsi ko hari ikintu kiri kuba, nko kugaragaza ko abaturage batishimye banga gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu. Mu byo yumvikanamo avuga ko hagombaga gukoreshwa amayeri agamije gushyira abategetsi mu gihirahiro, bamara gucika intege abategetsi bakaba baratsinzwe. Bumvikana bavuga ko ibyagombaga gukorwa byagombaga no gushingira ku hantu bikorerwa, kuko ibyakorerwa mu gihugu runaka bitakorerwa mu kindi bitewe n'imiterere ya buri hantu. Mu ntego bumvikanisha bari bafite ku isonga, bagombaga kumara ubwoba ababuterwa n'ababutera mu cyiswe operasiyo shira ubwoba udahungiye twugahungeta, no kungereza bagombaga kwitabwaho mu kubamara ubwoba. Bavugamo abakora ubucuruzi butemewe bazwi nk'abazunguzayi. Mu kiganiro gifata hafi isaha n'igice, abaregwa bumvikanisha ko impamvu yo guhitamo abazunguzayi ubutegetsi bubafata nk'umwanda, bakavuga ko mu kubanyuraho byari koroha. Mu byo bagombaga gushyira imbere harimo kumvikanisha ko abaturage barambiye imisoro, barambiye gukubitwa, gushimutwa, kuburirwa irengero n'ibindi. Naho ku buryo bagombaga kubikoramo, kwandika inyandiko zitagira uwo zitirirwa zizwi nka taragiti zigakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu bifashishije abamotari. Hari hateganijwe kandi kuzakoresha abantu bo hanze y'igihugu bagahimba indirimbo zikurura amarangamutima y'abazunguzayi, hakazanabaho kujya bambara imyenda isa yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, bagambiriye guteza urwikekwe mu bategetsi banabagaragariza ko babarambiwe mu gihugu hose. Muri ibyo biganiro byo mu majwi bumvikanamo ko bari bagamije guha gasopo abategetsi, bakamenya ko ibikorwa byo kubamagana biriho bagatangira kugenda bikandagira. Bavuga ko bari bafite intego yo gushyira umuturage imbere, ariko bakibaza uburyo bazatandukana intero yabo n'igishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi igira iti umuturage ku isonga. Bumvikanisha ko ubutegetsi bwambuye uburenganzira umuturage ku butaka bwe gakondo, kandi ko leta idashyira umuturage imbere yagombye kuvaho. Ubushinjacyaha buvuga ko iri tsinda ryahugurwaga n'abanyamahanga bazwi ku mazina ya Sandra na Anna, abafasha ayo mahugurwa bumvikanisha ko hari hateganijwe uburyo bwo kuzasubiza imitungo gakondo bayambuwe mu gihe ubutegetsi bita ubw'igitugu bwari kuba bumaze guhirima. Ubushinjacyaha buvuga ko ayo majwi bufite nk'ibimenyetso yafatwaga n'uwitwa Boniface Nzaramba, arangije ayashyikiriza inzego z'umutekano nyuma yo kumva ko ibyo we na bagenzi be barimo byamuteye impungenge. Uretse amajwi ubushinjacyaha bwavugaga ko bufite muri dosiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, urukiko rwemeje ko hari andi majwi agera ku 10 bwongeye muri dosiye. Abaregwa basabye umwanya wo kuzabanza kuyumva bari kumwe n'ababunganira mu mategeko kugira ngo bazabashe kuyireguraho. Abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi ry'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda nibo barebwa n'ibiganiro bikubiye muri aya majwi. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana we ntahagaragara muri ayo majwi n'amahugurwa bagenzi be baregwa. Aregwa ko ari umwe mu banyamakuru bifashishije mu gukwirakwiza amatwara yo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibikorwa byose ubushinjacyaha bukomeza kubyegeka kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza nka nkingi ya mwamba wahurizaga hamwe abayoboke be mu migambi bwitamo ibisha yo gushaka guhirika Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku butegetsi. Ingingo Madamu Ingabire Victoire ahakana yivuye inyuma, akavuga ko yahimbwe mu mugambi wo kuremereza ibirego by'ubushinjacyaha, urubanza rukazakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ejo ry'Amerika i Kigali.